Wastahili, wastahili, wewe peke. Wastahili, 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 wewe peke. Wastahili, wastahili, mwana kondoo wa Mungu, wastahili wewe peke.
Moyo wetu kisema wastahili, wastahili Yesu, wastahili Yesu.
Yeah. upon yourself and your mouth and worship him. Abudu jina lake ni mtakatifu, Mungu mkamilifu, Mungu mwenye enzi. Anastahili heshima, anastahili kutukuzwa, anastahili kuabudiwa. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Oh, Yahweh. Hallelujah. Yahweh, sauti yako mwambie, Hallelujah.